kwa Biblia. Nashika na masafu na mbingu dunia. Funika kibakuli ifunua moyo wa fura. Sura za mafedhuli nye usifi zimewafura. Wasome kwa Zaburi wa Galatia, hawashindi kudura. Ili penzi tanuli wakivamia litawavulula. Hani kuna nazi mini kamuetui, tule walimbazi
yetu mapocho pocho.
Misha tuanze kazi usiku kwa asubuhi, walitumwa geradhi
mambo ya soko soko.
Penzi sarafu ina pande mbili,
shilingi ya mara mara,
mwenge wewe bichwa mie.
Shilingi ya mara,
lidore tu tualingishie.
Shilingi ya mara mara,
doli doli Samuela.
Shilingi ya mara.
Why you dem a say nobody dem? Where you dem? Nobody dem. Take over my whole space, rock my white shirt. Oh, dance ya shaka. Anything for you, I shake. Sometimes the body might be too lazy, but when you call me, I go busy. I'ma talk to the watcher, checking watcher. Sometimes the pocket may be too low, but when you call me, I go still show.
My love for you, you go pay me a gun. Cause I love you, and I want to give you all my love. If you argue, Jello, tell me long.
Ina pande mbili,
shilingi ya barabara,
mwenge wewe bichwa mie.
Shilingi ya barabara,
lidore tu tualingishie.
Shilingi ya barabara,
doli doli Samuela.
Asa baby komesha,
jisheme jisheme no,
jisheme
jisheme jisheme no,
jisha uwe baby,
jisheme jisheme no.
Wajue mashauzi umezaliwa na
jisheme jisheme
no. Deka deka
kumesha
vinyunguruta, wambie sisi gali la petroli wasijeiba mafuta.